www.mtvshow.com. Nilisikia wakisema eti Mungu saidia wanaojisaidia. Nikakaa kutafakari hayo, kajiuliza maswali mengi. Unywele ukikatika
narejesha,
ukucha ukikatika
narejesha,
jioni nitakula vizuri. Nawe amini Mungu,
Mungu ni Mungu, acha aitwe Mungu,
jina lake
Mungu ni Mungu, acha aitwe Mungu.
Rafiki wamekute
Phoenix.com.